Ci am bol, nagula cause, of course, mi sobi toes, bim bol, si fos, Ci am bol, nagula cause, of course, mi sobi toes, bim bol, si fos, Very good at top without promotion. No rotation. I had to play without no formation. This is reality. We live in life. Mashaya kweli baba, atwigizi.
Imeni kuza mita, imeni funza mita. Legend, champion, kija vibaya unako. Usombuzi mongo, weko hela mezani. Spime hii mizani, hatu fanani.
So, don't fuck around, don't mess around. Gang, 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 gang. Boom, 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 boom. Pop, 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 pop. Shout out to my niggas in prison. My nigga Tony Dreezy. Achi am bold. Nagula cause. Of course. Miso be toes. Been bold. See force. Achi am bold. Nagula cause. Mi so be toes, bim bol, si fos.
Oh my skills nyingi za kumwaga, yeah. Haya maisha tuigizi,
right.
Huu moto kusimika uwezo wenzako wanakosa usingizi. Script zote na chapa bongo movie in real life si gizi.
Real life
si gizi, mikono bovu ka chizi. Pendo spendo utake usitake, kitundo kitundo na penya. Mashuti ya mbali anafika Nairobi, tusema natoka na Mkenya. Squeeze mpira ni ya kubonyeza, tumesha sawa kute Kenya. Odds imedodokea kwa mnyama, domano shinde ni mpema. Kwenye beat I'm going crazy, gi. Ukisikia maji inaita war out, yue niko London, BBC. Who's better than me? Fuck PTSD. Who's better than me? Kwa KGT. Hard as fuck kama KBC. They underrate me na high side D. This shit is legend, alilo ni kongoma moja na chila. Hii ni kuvimba kibuli, uwezi fananisha na chilas. Sijai kujua marapa wengine, to mana I'm curious, right. Na beba taifa akili ni nyingi, utasema ni curious.
Achi ambul, nagula cause, of course. Miso bitos, bimbul, si fos. Achi ambul, nagula cause, of course. We so be toes, bimbo, see force.